lazima pia tuwaze kuwa honest. Ndio nyashi ni poa bro.
Yeah,
unataka
yeah.
Wakati unaipiga unataka kitu ya ku una in tetronic. Kaende kaende sasa.
Time
una
ipomoa.
Eh,
ni mama ni looks and from prayer to the other form of prayer.
No tele kuzimedalize.
Eh, so kama kawaida lazima tu remind linebet.com promo code ekonene. Baki umeingia hapo na baki umepata 100% bonus na hiyo unaipata ile time una sign up, si ndio?
Yeah.
So yeah. Whatever ile utakuwa umeseti unapata 100% bonus. Usisahau pia inakuja bila ushuru. Hakuna kitu gatamu joka kuwa na inajua zile winnings zako bila ushuru jo.
Yeah.
Jo, especially sasa hivi vile maisha inaenda kuwa ngumu, si ndio?
Yes.
So make sure umeenda kwa linebet.com promo code ekonene.
Ekonene.
Ekonene. Episode 310, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Yeah, alafu on the day that tuna shooti podcast ni a day after Arsenal kupoteza league. So, mina Dr. Fueneke hapa, cinema Arsenal fan. So, bado tukuna mauchungu. Ulikampaka saa ngapi? Because mini li watch game.
Music watch.
Mini li watch.
Nilishika wife mbaya. I was like, you know what? Kama kuna kitu naenda kushika.
Yeah.
Kama at least kwa za kushika kikombe. Wacha nishike mama. Ah, my God. Kwanza nikachuma feelings. Because we have, I think for the longest time, watch out on last season.
Mm.
This one, we are literally so
good.
Close and yeah. So good.
Mm. Mm.
Hakuna season tumecheza game. Game inakani A-class.
Yeah.
Hivi.
Mimi mpaka naweza kufika kuna match fixing. They never sleep.
Yani hiyo paka saa hizi kila mtu ashajua wanaenda kuchapa West Ham. Unajua any other team hakunaga guarantee imechapa West Ham. Sisi wenyewe West Ham ilituchapa at home. Man City unaona? Ashachukua.
But yeah, kama madunga kama mena hapo kwa goal post watuambie mi because manzi hapana. Hey, Arsenal. But see, this was ours.
Yeah.
As in it was anybody that the gods knew, the heavens knew.
Yeah.
This was ours.
Yani son vile son alibaki na gola akauza. That's the moment. Alafu a minute later they scored the second goal because of a penalty.
Mm.
And I was like, hii kitu kwa nini tunaiwatch? Hakuna haja.
Hakuna haja to do again. Also the funniest thing, the irony of the story is utapata Manu inajaribu ku argue na sisi on the same level. Still we're not on the same level. Yeah. Should Man U anything is a reason to argue. We say Man U na Chelsea. Because
yeah.
Chelsea won the microfinance.
Okay.
My Chelsea what I'm doing is a singing group where I play South Soul.
Okay. I'm marking this post.
Actually, yeah, sudanganya. In the Guardiola era. Let's tell you from nafanya size it's going to be hard.
Yeah.
It's going to be really hard. Like the fact that Pia coach wa Chelsea si ati limsa naelewa futa. So it's an American who's just doing guesswork. Because yeah. Try to imagine how long it took for the American to understand that he needs help from other sources during the Wenger period.
Mm.
So nyinyi, it looks very easy. We used to be Chelsea. We are going to be back there. It took Liverpool 30 years. It's taken us more than 20. Na bado hatujarudi.
Kujaribu kurecover.
Kutoka hapo wagaraisi. Kurudi.
Inakuwa ngumu sana.
Okay.
Team yenyewe mwafu sijaielewa. How they won the cup. Leicester.
Ilikuwa Wenger.
Wakati
we were taking it.
Na wakaishia baba leo jiona Leicester tena. Mbona ni kama walikuwa wezi wa walikuja wakafungua cabinet ya IP ukachukua chat patia nini? Na wakaishia.
Actually
we never.
Ni Chelsea iliwapatia hiyo time.
Ilikuwa ni Hazard. Hazard
tena kama again. Tottenham.
So as I said, ngoja tu next season wanze.
At least kitu moja ile imefanya nika realize and the 20 years has made me realize is nowadays I watch football and I have fun. Like, yes, it's painful that we've not won the league, but size in a feel come a fan wa West Ham. I can just enjoy the game.
Enjoy, just be a good sportsman.
Yeah, shake just the enjoy hand the of your game. Opponent in the club. What you take for granted, like, especially what you go through your era, winning.
Yeah.
So, you've gone through 7 years without winning anything. Because
you're going to have emotion, you're
the ass of Chelsea, like Manchester United, like a Manchester United fan, football, like fan of your club, hasn't even been any fan ka mimi. Because me, I can have supported my team without winning.
Exactly. Like, for 20 years we've been there.
For 20 years, and I'm still an Arsenal fan.
And I'm not leaving.
I know Manchester United fans that have hampered. because yeye alikuwa hapo for the winning.
Yeah.
Sisi tumekuwa hapo for the pain. Yaani najua cause hata vile nikimwambia like I wanted us to win ndio nika another 20 years bila kushinda niko na.
By the way, for even sake, I need to show you we have something.
I've come to understand like hizi ma teams za nini? Oja, the only thing we tuokoa the Newcastle walikuwa stopped because of money. Like waliambua hawezi Saudi Arabia hawezi pump in money into the club. Otherwise now so we have Saudi Arabia na Man City winning every league. You can't mess with Arab money. Arab money is different. So
but for us, 7 years is just the league.
Yeah, yeah.
Of the league umekuwa tukiinua trophy suko nje.
As you want some unapongajia FA na nini?
Hizo ni gani sasa?
Champions League mlishinda nini?
See 2021.
Okay. Now try and see before the next time you get
Europa.
It. Yeah. And then sana na kwambia sasa.
Super Cup.
Okay, Super Cup never counts. Super Cup ni kama FA Cup.
Like
in the 20 years we've won like how many? Okay. 4 FAs.
Ni kama is a shield, is a community shield.
Yes.
Ni kama community shield ngapi?
We've been diagnosed but tujaanza kusakam.
Yeah. Okay.
Ile bado mka strong. At least I think to the next season we do kutana dem ujuelewa na kuwai. Love of home kumbe kubai CD. Nazana kama tu next time. It is what it is.
But I feel your pain.
Yeah, man, it's painful.
We're disappointed. We're not in pain.
We played some disappointed football.
Okay.
We just knew we played a good game this season.
Yeah.
Mm. Like Mafa said, we have been so used to not having over expectations in life.
Mm.
Right?
Yeah.
So now we're like, okay, we were close. But either way, okay, like most Arsenal fans, what are we saying? We are back to our game. So whether we took it or not, and even ukiangalia page ya Premier League Instagram, mafans wa Man City, ama mafans wa Man City, we might be taking the cup, but let's agree. The team of the season has been Arsenal.
Yeah. Tumecheza some beautiful games.
We have played some beautiful
games. Like, tulifanya nini na? Unajua, mi game ya Aston Villa will haunt me till I die. You know why? Because Aston Villa was beaten home and away by Manchester United. Siko baya, but wachikina sijongea juu ya Chelsea, because Chelsea have been, they've had those moments of magic. Unacheki? Manchester United has been like so consistently poor. Wamemaliza, I think wanaenda kumaliza this season a negative. They've never finished
kila
a season with a negative goal difference ever.
Wame lose 9 times at home.
Walichapa nini home and away. Me, like I they think. Were 2-0 down to Aston Villa and came back. How the hell do we lose the league to Aston Villa?
Me, because I feel so bad. I never knew there's a day that would come as Arsenal whereby we'd find it so easy to beat Man U. Excuse me, tulikutana Man U tonight. Yani, we never knew that day was going to come. We used to be attention and everything.
Yeah.
And I think if the theory is right, that during time ya Mzae, Sir Alex Ferguson, your time alikuwa anachapanga wasena viboko literally like na Beckham nini. If kama in the theory, them as a... Yes. Viboko, kama ni viboko na vangasewa perform. Because I even can't believe this is Manchester. This is Chelsea.
These
are things that will never see it happening.
But Guardiola ni anafaa kuishia. Wewe msaishie.
Yeah,
it's become ridiculous. Just go, wewe. Tupatie coach.
Whatever point you want to prove, I shall prove.
Because kitu moja, the only reason to lose the league ya hii season because Arteta changed the squad for ile game ya Aston Villa. That's something that Guardiola would not do. Like Guardiola would do it in a way that he still wins. Yeah. So your inexperience is what has cost us, and it's so painful because you're there seated here like, because me last season we were super close, but this season sikuwa expect to go close. Nakumbuka hata tukianza me had already given up because I was like last season has to be a fluke, especially after the chapwe na Fulham na West Ham. Ilikuwa like last season ilikuwa fluke. So this season
you could have been crowned at Old Trafford.
Pride. Tungekuwa nayo. Tungekuwa mazi ya mdelala.
Mungekuwa nao pale
Old Trafford. Of all places. Kuisha nyinyi.
So unajua nini? Mistakes to make ni hiyo. Unakunga just before the new year, we lost to Fulham and then we lost to West Ham. Those two games. And then sasa ukuja this year tumelose to Aston Villa peke yake. And then now the season is over. Like, it's painful because no one remembers number two. Like, yes, itakuwa like, oh, Man City leo achana points mbili. Last season, achana points ngapi? Haikuwa pia mbili.
It was number two.
Mbili mani moja.
Yeah? La season si tuko number 2 bado.
Bado tuko number 2. Yeah,
no, members number 2.
Chelsea mlikuwa
number 2.
Chelsea mlikuwa number
tulikuwa number 12.
Oh my god.
Side ko 6.
Oh god.
Yeah, wamerudi Europa. That's why unacheki. Jana.
Jana Brighton, we have Brighton. No, I feel for you guys because the first time Liverpool ilicheza like a title winning football.
Yeah.
Only finished na 97 points.
Yeah.
Second
yeah.
to Man City.
Yeah.
This well.
Man City, it's so bad yeah. that's why I mean I say according to your team sasa inafaa kuninio.
No, coach anafaa kutoka. Prove Kenya wanda ku prove. Mm. Yeah. Already home.
Yeah.
Yes, Aishi yeah. sasa imekuwa.
But your company time ya kunini ku
coach is going to say Mourinho. Mourinho anajaribu kujaribu ku negotiate ati arudi Man U. Mm. Mm. I think ile na headlines mali sio ilikuwa Sky News ama ilikuwa wapi. I want to negotiate kama anaweza rudi. Coach Manu.
But he would actually do a better job because pale Mourinho ni you're special or mediocre. Hata ikujua. It's either you put 100%
perform or ma utoke wishi.
Yeah. So yeah, but nini? Inaitwa nini?
Off your chest.
Yeah, it's been painful but
Chiswa.
Ishafanyika.
Iko nini?
Oh, so Buda umekwaje?
Niko poa. It's been there's my God I'm become faithful.
Okay.
Sitaki kukua wale wase wa tunajaribu. Unajua kitu moja nimerealize na wa Kenya. Tusikuwa very keen na very quick kujaribu kubeli kilo kati God na kwa life yako.
Yeah.
Kuna hii phrase tumezoea kusema yeye najaribu na try na hustle tu hapa na pale.
Niko
na madeal
niko.
Na kitu moja mimi nikuja kuunderstand ni mzee unajua God apologize wakati anakubless. Na God huwa kubless kwa ajili yako mwafu.
Yeah.
God kubless juu anataka msemi mwingine aone Kenya God anaweza do na life yako ndo mse apate faith ndani ya God pia. So most of the times every time una belittle Kenya God anadu kwa life yako ujue pia unabadili testimony, unabadili effect ya God kwa life ya mse mingine. So if you're doing well, you're doing well. Kama unaishi poa, una drive gari poa, unaishi place poa, uko in a happy marriage, kuspia tu unaishi generation, iko very keen na very quick kubedevil relationship na marriage.
Yeah.
Sayuki angalia ma memes kazo, wata sayuki fungo WhatsApp status yako. Unapata almost a 10, unapata 6 out of 10 WhatsApp status inaongea talk down kwa marriage na relationship. Ukiangalia social media ma post ni na ukiangalia TikTok ni everything against marriage and relationship. Na tunakata ku recognize God have created kitu mbaya.
Yeah,
na institution ya kwanza God aliordain after creation. Institution ya kwanza kabisa God aliordain ilikuwa institution ya marriage. Hiyo ndio ya kwanza alibariki na kasema endeni. Una get?
Yeah.
So tunaishi society yenye either uamue ku create narrative yako through inspiration ya God ama wewe pia confound tu narrative ya dunia sababu tulikuwa tunavyo katika chuo. Excuse me, napenda the fact that zile methali zote tuko nasoma chuo zina take effect in front of our eyes. Tunaambiwa ati asifunza na mama yake funza na ulimwengu. Sasa ulimwengu ni social media.
Yeah.
So usipofunza na mama yako inaweza kuwa ni God, inaweza kuwa ni experience, inaweza kuwa ni family yako. Sasa hivi ulimwengu nakufundisha, sasa hivi ulimwengu nakwambia niaje, inakwambia. So ati when you walk. Nakwambia sijui kuna numerology, sijui kuna unalala usiku, unatoka kwa body yako, unaanza kuzunguka ukitembea na una give tu kaa hizo.
Una teleport.
Sijui unaenda kwa kaburi ya nyanyako, unaanza kuongea na skali yake. Unaongea na watu wamekufa wewe unafikiria ni kitu normal tu kaa hizo. Tukwe very keen pia kukubali wakati God ana work. Na mimi niko hapa mwafu kwambie mzee, mimi God ana work wonders. Mimi niko poa.
Nimeona kiholda yako.
God ni faithful. Is it some of us mzee? Some of us to discover sindo generational. It's sindo tuna break my curses.
Yeah.
Sindo tunatoka ma curse breakers.
Okay.
Lazima kuwe kiti.
Ndio mna stop.
Mzee kuna vitu lazima
It ends.
Kwa curse breaker si rahisi. Kwa curse breaker lazima una realize mko kwa familia watu watano. Lakini realize mzee wewe ndio kuna mavitu zinakufuata sana. Wewe ndio kuna manoma unaingia. Wewe ndio kuna ma challenges tu za lives zenye understand. Na mzee dem curse breaker does fast born. Mzee curse breaker. Si lazima nisali kwa fast born.
Yeah.
Wakati prophet alituma kwa house of Jess, alema mwenzetu nataka kutoa soul. Soul anachoma. Anafanya tabia mbaya. kufuka pale manze prophet amebeba ile tu anointing oil, anaambia so, anaambia Jesse eh hey, aona maboy wako wote, anaambia hey, hakuna hata mmoja sema yeye kuna mmoja kazi yake ni zungazungo huko kupiga pigana na malion na mabea na kuua malions. Kabebo muite wote David alitolewa kwa forest ndio oil ilitoka na yeye alikuwa cast break, same thing as Joseph. Joseph alikuwa second last but when alikuwa cast break so lazima ulikuwa kama ni cast break. So some of us in cast break kuhusu finances, kuhusu marriage, kuhusu ku elevated in life. Unapata wasee, unapata hakuna mtu mai kutoka nje ya Kuisero village. Hakuna mtu mai pita Rivayala.
Yeah.
Hakuna mtu mai pita Webuye family mzima. Kama ni side kutoka side Kirinyaga, uje pita Samson's Corner, uje pita Kutus. Hakuna mtu family yenu mzima. Kama ni Okosto, hakuna mtu mai pita nini Makinon. Unapata wewe unaanza kumekizi indoors. Wewe unaanza kumkutana na macontacts zenye hata budako hajakutana nazo.
Yeah.
Unafika place paka automiji na budako kujintroduce, budako na natumia jina yako kujintroduce. So lazima pia recognize kama ndio cast breaker. Oh. Na cast breaker life iko ngira hizi.
Yeah. Yeah. Mimi ni baba ya
mimi unajua nani? Mimi ni baba ya nani?
Yeah.
You
yeah.
get. So lazima recognize kama ni cast na cast breakers wako lazima kuwa very keen cause life ya cast breaker iko ngira hizi. Lazima ukipitie in life cause lazima iku sharpen.
Yeah.
Eh.
Okay. Mm. Alafu ni interesting that tumekuwa na show mbili back to back 309 na 310.
Yeah.
Ila wasio umekuja kutestify.
Ah, this is 310 actually.
Alafu kuna kitu moja interesting ilo umesema. Umebonga juu ya vile asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Ukasema ulimwengu saizi ni social media. So lazima nikuulize opinion yako ude mdogo anaitwa Alicia Kanini. What's your opinion? Have you been seeing her? This Kenyan girl.
I have seen conversations about her. But kuna time as a man nikikuwa interested kwenye hiyo video. But please niko sahi mwafu.
Najua.
Sijashukika.
Sisi mimi kuna ile ilikuwa like it's there like oh look at what she's done. So before niko nimeona vitu
vifanya. Ni nini ile hapa? Leo tu alishaka nini as United Kenyans.
Yeah.
Afsi kushughulika kwenda
kupositive. No she did. Ngumi. Ngumi.
Nyayo.
Akaingiza pale na hiyo time yuko na sehemu nyeti kwa mdomo asiki, alafu kile hajui cause I feel like you all ya saa hizi inanikatia na the fact that mademo anadanganywa that some things come natural to them and they don't. If you study cause mupenda sana kujua vitu juu ya vitu, if you study the porn industry, girls are the most successful but straight after the industry most of them suffer from depression.
Good.
And a lot of them haujididisha cause it's not in their nature ku waste body yako hivyo.
It's only in nature because value ya mwanaume iko kwa brain yake. Najua mademu wengi feminist ambao hawata take time ku understand this statement. Uki understand vile naisema well IQ yako itabili wolf kuna vita na IQ yako. Value ya mwanamke iko kwa body yake.
Yeah,
una get.
Yeah.
Also so some ngavi cliche the more women a man sleeps with it's unfortunate. Inafanya kani ka hero but that is in the physical not in the spiritual.
Yeah.
But the more men a woman sleeps with the more your value goes down as a woman. And to make it worse the more you expose your body to the rest of the world there's nothing exciting about you anymore because I've you've already exposed that treasure so it's not a treasure hunt anymore because ile treasure hunt ilikuwa napigania ushaonesha dunia mzima
haiko
so mbona ni kumari una get ushaonesha kila mtu that nunu yako inakaa hivi imetani hivi inakaa hivi imetoka hivi clit na hang una get tushaona so hakuna kitu kingine sawa na to surprise nayo una get na especially case ya Alicia Kanini kuna tunda freedom tulipatiwa freedom lakini Kenya unadu na hiyo freedom responsibility yako. Freedom is available to everybody. But what you do with that freedom? The same thing. Sasa hizi wala batuko free, atuko jela. And we thank God for that. Lakini kenye tunadu na hii freedom, you determine kama tutamaliza till eternity, time yako ya kudai kifika, ama itakuwa short and umalize wapi kodiaga ama shimo la tewa.
Yeah.
So, internet imepata freedom. Sasa hii maparents waizi control out of you anymore. Sabu the world imepata freedom, bagi na wapigania rights. Like you know you have freedom to express yourself.
Yeah.
Hakuna hata UN constitution ama hakuna country constitution within any jurisdiction nasema your freedom of expression is limited to a certain level in terms of body, mind and everything. Hapana, kwamba you have freedom of expression.
Yeah,
so kama utakuja express body nasema, but this is how I talk. My body talks, kuzo nasema body yao inaongea. So ndio alisha kanini anaweza unite Kenya sai. And I don't know her. I've never seen her.
Yeah.
And I've not even watched the video. And I'm not interested. You get? But in the next 10 years, Alicia Kanini will have dreams and ambitions. Yeah. Or maybe she already has.
She'll be battling.
Wanting to be a lawyer, an engineer, a women rep. Sorry, bro. A top politician.
Yeah.
You get? A women empowerment ambassador.
Yeah.
A mother. A wife. But someone who knows, every time he video in a and like kuka kwa internet, value ya mtu yeye inaendelea kushuka.
Yeah.
Sababu 10 years from now hata yeye mwenyewe hata jiangalia the same way. You get? So it's unfortunate. It's unfortunate. Yes.
Because I think that and this is social media. Vile tu umesema like asifunzwa na ulimwengu. Asifunzwa na mamae, funzwa na ulimwengu na saizi ni social media. Social media imekam ikadanganya madem juu ya like kama sex work for example, yes? Like sex work has always existed throughout history.
From almost 16th century back.
But for women, it's always been a last resort. For example, angalia for men. No man will come out and say, I'm a thief. I'll have to look up to yeye.
Never.
Wacheki.
Never.
Itakuwa like we look down upon that job. So inakuwaga like when you have nothing to do, like you've tried everything, so unaamua kuingia kwa crime. But ukipatikana ukiiba, unapigwa. You're taken as the lowest of the lowest. The same way kwa madem, like I'd want, like there's a joke nilimekiki na best yangu anaitwa DJ Zack, and I was asking who was that first woman to decide, you know what, I'm going to stand somewhere on Koinange Street, and what was going through her mind, and this had to be like a last resort for her. So for you to see like ile kitu ina happen saizi ile dem anadanganywa that you can do this job not as a last resort but as just part of being youth.
Exactly.
Alafu unadanganywa that the society has moved on and it's changed so much.
And it's woke and it's liberal.
And it's woke and it's liberal. No, we are still the
as
same.
As conservative as you were supposed to be right from the beginning.
Yes. And we'll still like look at you and wonder like who them, like who raised you. That's the first thing that comes to mind. Who raised you? Alafu, you can try and imagine being that dad. Like when the Buddha na wish, usha wish mtu asha dead in the sione kitu kama hiyo.
Cuz no man wants to see his daughter do that. Never, especially for men, because what we normally say as men, a man is a father is the first man a girl ever interacts with.
Yeah.
Right? So if anything, as a man, you're either an example of what your daughter should never marry or what your daughter should actually marry.
Yes.
When I get. Now, sure, but you come home, say, you just say, yes, mama mbele wase, if the dad is there. Because when I say, mama nini na mtu wako ready to show na kitu anadu on social media. Excuse the WhatsApp group, imekuwa ni noma.
Yeah.
Kwa zina za wako, budako, madhako, inasamba kwa WhatsApp group ya church. Before the church, inenge kwa WhatsApp group ya family, maanko, maanti na makuzo.
Yeah.
Alafu, unafuka home, unapata sana kuangalia weird. Na ndiyo sayu, unesa, Urezambia budako na madhako. Dad, mom, I don't think you guys understand us and our generation. You don't understand how our mind thinks. But kumoja to understand ni.
There's no mind there.
Hakuna mind. Una get. Kumoja nikependa kwambia Gen Z's mwafu. You can't change a system that you were born and found and you'll die and live.
Yes.
The system will forever remain the system. So ata kujo seme, your work, you're liberal, you're open-minded. But always ask yourself, system inasema nini? Nani system wali, hata budako, wali zali waka I get.
Yeah.
Una get? Bro, hakuna siku utakojua umesimama una inagonga roof. At the end of the day, lazima kujua, because system inasema, hii mkojo lazima igonge chini. So hata ukojo to the left, to the right, juu, lazima ikame chini.
Yeah.
So lazima Gen Z's wajulize, at the end of the day, system inasema nini? Si inasema lazima, kuna vile mwanaume lazima ajibebe, na kuna vile mwanamke lazima ajibebe. And I'm telling chiles, and I'm speaking because mavmini buda watu watatu.
Yeah.
Watu wengu watu ni madame. First bona wako 14 years, second bona wako 9 years, third bona wako around 5.
Yeah, yeah.
Na kitu moja muse mania, na muambia mwambi ya mother ya watu wangu. This is the thing. Hawa tu hii, lazima wagad value yao. I get it. Na mimi mzao watu bright, na thank God my kids are very intelligent.
Yeah.
Meaning na si yao pekee, kuna man hata mpricho huyu alisha ni she's very smart. Okay, dig down. Yeah. Rodem ni bright. Madam kuji expose thighs, nipples, na to an extent ya ku expose mpaka nunu yako. Hiyo si solution.
Yeah.
You're smart enough. And there was a handbag. Sai gavana private lending apps zimetoa places za kutoa loans. Uza handbags, uza earrings. Kama una passion ya kupika, kanda kanda hizo masamosa usiku, amka asubuhi aanze kuuza kwa plot. Wanajua wamejana wapikaji. Wauzie hizo masamosa kwa apartments. Wacha mtu adharau hustle yako saa hii, lakini kuna data ita make. Hiyo samosa moja inaweza za restaurant mzima.
Yeah.
Na uwezi jua, una get. Kama what I normally say is we are a place whereby, and I'm not demystifying books because I know the professors who are watching and everything. Me ni mesoma, me ni lawyer by profession.
Oh, okay.
Una get. Yeah. But this is the thing, muambia wase, tuko place ya, tuna feed from passion.
Yeah.
Passion yako ndo live load yako. Masomo ni acquired knowledge. Lakini kuna ile knowledge ulizaliwa nayo. Una get. If passion yako ni kupika, unaweza ishi na hiyo kupika. If passion yako ni fashion, passion yako ni music, angalia kina Sauti Sol, kina nani, akina Nameless, akina nani. Kama you feed from your passion, age kwa passion, nakuwezi niambia, passion nini, sexy passion, sexy ni gratification. Hiyo si passion. Hata unajua mimi passion yangu ufanike wewe ujui. Mazemi ni kunyanduana, tunakunyanduliwa. Na kwa mimi najua ma style. Mimi ukinichukua mguu nifunge juu ya chandelier, wewe. Unaweza kaka spider. Kwa mimi najua kumonika animals zote naweza monika donkey. Ni sawa. But style dead lady inaweza kunifresha kazi yako. Lakini pale nje passion yako ni nini kade? Hata mwanaume passion yako ni nini? Kwa sababu wanaume pia unajua tu pia tusigno.
Yes.
Niseme pia ni madem. Maboys wanatuaibisha. Nani alikwambia story yako ni lazima ulelewe na mama?
Yeah.
Una get? Kwanza mwanaume analelewa unaikuwa na mwanamke, I'm sorry. Wewe huwezi ongea kwa Luya, huwezi ongea kwa Castle of Elders. Wewe huwezi kuwa mzee wa kijiji unaweka na mwanamke. Mwanaume ni kwa mkasubuni na kujikaza. The world was not meant for us men. That's why prisons za wanaume. Sasa hivi nikikuuliza wewe prison ya wanawake gani unajua?
Ni moja tu langata yeah, tu.
Na said ni hiyo moja. Unaenda kuniambia wewe women prison za Langata. But muona kwa akili yako unajitula Langata women prison. Lakini ungebu mention prisons zingine zote uta mention Kodiaga, Shimo la Ewa, Manyani.
Unajua
prison ilitengenezwa wanaume. Ekutezwa wanawake. Unaget?
Yeah.
Suicide ni UN ilitoa stats UNDP. Men are committing more suicides. Antidepressants ilitengenezwa wanaume. So mwanaume unamganga ukipigana vita kila siku.
Yeah.
Lakini lazima upigane till the end. Hata ushago imagine nimekuja kuleza paka shags. Juzi niko naambia wase kwa show yangu chemba. Because chemba muongelesha wanaume.
Yeah,
kwa naambia wanaume, this is the thing. A man, if you're poor and unproductive, nobody will fight for you or even scramble over you.
Yeah.
It's unfortunate. Paka matanga yako inafika uliwa bibi wawili, weni maskini. Hata mtu outgrower, akuji kuletwa, sikia kwa matanga. Anakuja kuleta kupigania nini? Hata ma sister-in-law. Ukiwa na sister-in-law, sister zako na mazako, hawakuji kusumbua marriage yako. Nijua una value.
Yeah.
Unakuja kupigania nini? Wewe ni useless. Wewe ni unproductive. So mwanaume lazima amke kila asubuhi. So pia lazima tuongeleshe boy child mwafu.
Yeah,
najua. As madam wanatuambia, "Hey, mama, there's more to you than just sex."
Yeah.
That ass is beautiful. Mimi naongea kama timu nyash. Mimi napenda nyash mbaya, siwezi ficha. Mimi si date dem skinny. Mimi najua mimi mwenyewe ni miwa na naenda na miwa bones and bones where we go. Mimi napenda nyash lakini sikiza.
Unaweza spark a fire.
But nyash is to pull me. Nyash is to pull me. Yeah. But nyash will keep me.
Yeah.
You don't keep me brains na plan na vision. Cuz Bible inasema hata Bible Elijah anasema ukatelea kwa hao the widow and the son. Alimuuliza what do you have? What do you have kama mazeni niko na bakuli mbili za chakula. So pia tunatafuta pia madem tunauliza what do you have? Babe niko na plan ya kuuza waves bus. So mimi nina account nitoe so moja ni kuinvestie. Juu kuna kitu ulikuwa nayo. Nyash. Bro sasa hiyo kipiga ukaangu dem akianguka kwa maji moto ama uji moto achomeke hiyo nyash. Si imebondeka na nyash haiponangi.
Damn. Okay.
una get. So lazima pia tuwaze kuwa honest. Ndio nyashi ni poa bro. Yeah, unataka yeah. Wakati unaipiga unataka kitu ya ku una in tetronic. Kaende kaende sasa.
Time
unaipomoa.
Eh. Ni mama ni looks and from prayer to the other form of prayer.
No no like cuz you realize.
Eh, good.
Unless to go honest. Na generation na tuambie to what tulangoje yao tutaluse.
Yeah.
Una
yeah.
Get. Lazima pia mademo value yako iko kwa nyashi na makeup na urembo. Value yako kwa brand zako. Value zako as a woman before even a wife and before being a mother.
Yeah.
First of all, what is your value as a woman? Na wanaume pia, my boys pia. Ndio ushapata hiyo nyashi, eh? Wewe unafanya hiyo nyashi malala kwa kiti kila siku. Bora una struggle huko. The matter is have conversation kuhusu between Donald Trump na Biden. Nani ana chances za kuchukua kiti? Unauza demu yako between Oprah Kamala Harris na Michelle na Hillary. If Biden itakana chague running mate next election, unza demu yako, let's have this conversation. Unza demu yako, who was the first female? Ado jangia deep. Who was the first female president in Africa? Demu yako anajibu. But oh babe, mina jua influencers top, madame. When you wanna influence closet, amani closet.
Yeah.
Wanna get? Yeah. So lazima tuanze kwa vizi kondo na watu hui. Kila mtu anza kujidefine.
Yeah, yeah.
Tuta lose Gen Z's.
Yeah, kuna history moja bila nilicheki ili happen South Africa, yes? So apparently there's this girl called Milali. She's a big deal in South Africa. And she has like over 2.3 million followers on Instagram. So she was chosen by Fenty Beauty. Because unajua Fenty, they've been doing that thing. Even hapa Kenya ulicheki wali launch, eh?
Yeah.
And they had like a bunch of female celebrities.
Yeah.
So yeah, Rihanna is doing that thing, unajua. Like she's making sure that even Africans get jobs. Because kumbuka, before this, I don't think we used to get these jobs.
No, we never. Yes. Kwa mile huko ele.
Yes. So Rihanna, nini Fenty Beauty, invites this girl over to California. Alafu, in the process, haka meet Rihanna. And they took this photo. And when they took the photo, she posted it on her Instagram and people started comparing her to Rihanna. So watu wako like, udem ni msupu kushinda Rihanna, udem ni msupu kushinda Rihanna. And then she started liking the post. Because you see, it's okay for people to comment, but me, the first thing I do is switch off the comments. Sindio? Because people can still like the photo without commenting. So me, the first thing I do is switch off the comments. But I feel like this girl didn't know that sometimes in life, okay, what an endelena story. So after she liked, Fenty Beauty ended up unfollowing her. Alafu saizi nasemekana pia ameluzio deal ya nini ya kunini Fenty Beauty. And it made me think about it, na ikafanya nika realize people always mistake being liked. Like what to assume, like being liked by people inakuwaga the same level. It's never the same level. Yeah, people who can like you and they are lot and they add zero value to you.
Yeah. Very true.
And there's one person who can like you and change your life.
Yeah.
So you lazima ujue your weight, yeah, whatever. So ukisikia story yote unaichukua.
For me, this is the thing. And again, it all goes down to, it's okay to be liked.
Yeah.
But who's liking you?
And
why are they liking you?
Yeah.
And what effect is the liking in your life? Una get? Mimi nataka ku like you na Kevin Hart, nataka ku like you na Steve Harvey.
Yeah.
Nataka ku like you na Eddie Murphy. Nataka ku like you na Denzel. Una get? Because he like ku beneficial to me as Dr. Funeke.
Yeah.
Una get? So shit na that auzile like zingine. But kuna hii moja.
Iko na uzito ingine.
Hii moja iko na uzito fulani because your top moja ama comment tu you're doing great. Mimi nataka kuna time conscious na Snoop Dogg. Wali repost episode moja ya Mr. Right.
Oh, okay. Yeah.
Una get? Ilimina lot.
I know,
you're like, ili translate to me kurinegotiate contract yangu na Star Times.
Okay.
You repost.
Yeah.
Because show imefika kwa Snoop. Kwa ni kifika Snoop, imefika Denzel, imefika Will, kwa sinima besti.
Yeah.
Una get?
Yeah.
So it's okay to be liked. But then again, it's also okay not to be liked by everybody. And I think the important generation has to realize here. Una get? Because umtoi ameluzi deal. Fenty is a multi-million dollar entity right now. You've already known that Rihanna had party in
Mangoma. And we all want Rihanna as a friend. But
yeah. You all want me, all as a friend. Me, Rihanna has been my crush ever since.
Hiyo ni sisi wote hiyo.
So mean
he's sleeping over sim.
Mimba I think na kuna DM. Kuna DM nilikuwa nimelewa nikamdm. I think nilikuwa Madrid nika DM Rihanna.
So we are connected.
Mimba yani if you ever feel like you want to come down to Africa. Let me show you the African way. It ain't going to be rocky but I it ain't going to be ASAP but
it ain't going to rocky ASAP.
It ain't going to be rocky ASAP. Yo, but you know, I got you baby. So you're going to come down to motherland.
Yeah.
But this is the thing. Lazima again. Lazima hii generation ijue kitu moja.
Yeah.
Mimi sasa kuna time nilikuwa, "Wow, hii picha ijachapa 1000, 2000 likes." Excuse me, I think ijachapa 20 niko sawa.
Yeah.
Una get? Cause niko place ya as long as nimejivalidate. That is the most important thing. See almost a million Instagram followers wangu ni validate. Bora mimi ni Dr. Phonic. I am the eagle himself, yeah. The Duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name.
Yeah,
that's
yeah.
all.
Yeah,
una get?
Yeah.
So tuangalia hapa kuna issue ya hapa kulikuwa na issue ya self esteem. Una get? Na mtu I'll find a platform through Rihanna's photo ya ku validate you na wala self contact validation from.
Yeah, yeah. Some random strangers.
Some random strangers. Una get? Maybe say at a talkability 1 week, 2 weeks.
Yeah.
Then after that?
Yeah.
The world is too busy and stressed. We're always going to find another topic to talk about.
Yeah.
And again, so mtu amelizujua hiyo. And it's the same thing. Excuse them akipata DM 3 4 and I bass. Na said ana chali mwafu. Hakuna chali. And the reason why and I want to answer ladies today, the reason why that man is not committing is because you're bragging too much on his face how you have options.
Yeah.
And those options, they just want to do you and go.
Yeah.
So use that in the analogy, that context, in that conversation. So hold up lose chali yako, when you're not down for you. Sabu kuna machali watano, kuna Obina, kuna Ufweneke, Chipkizi, YY, na nani mwingine, na KRG.
Yeah.
Wako kwa DM yako, wanakwambia, hey, looking hot, keep it funny, I love your nyash, can we meet for coffee? So wana ignore yo kingulusumu yako, sabu maselebu watano maku DM. Umesahama celeb, mimi niko na options pia. And I'm sorry, you may not be even in quarter, half upper league of my options. So you want to leave your guy when you already amekoka number 1.
Yeah.
For me, who would put you at number 63?
Or even 69.
Yeah, well, 69.
Yeah, so,
see what you did there?
Yeah, so, them, I think, alafu, I think, I your post, siku we save kwa simu, but I remember like one of the most interesting things that someone had said is ile time uko up there and people are applauding for you, we forget that sometimes the applaud can be so loud that by the time unaanza ku go down you still don't know that you're going down.
You're going down.
Yeah, because the applaud is like ba, watu wanakupigia makofi, because who them, I don't know in what world any woman would ever think that mbele ya other men you are more beautiful than Rihanna. That makes no sense. Like size what when you please kuna demo yote anaweza fanya hata ku msupu kushinda Rihanna. Let's say Rihanna tayari ashaza watu wawili. Rihanna akikutaka na kuna dem umoja msupu kabisa ule anakutaka, but she's a nobody ama she's an influencer in South Africa, nani unachagua?
Hey, Rihanna bana.
Me na adopt two kids. Me, like Esa. Adopt those two kids.
Rihanna alifanya forehead zikakuwa sexy.
Yes.
Madem alikuwa na self-esteem juu ya forehead. Rihanna alifanya forehead zikakuwa ni Rihanna. Wewe unataka kuombea kwa sisi sasa unaona ni kama umeshinda. Utaido. Rihanna amefanya mpaka Drake ameshindwa kumove on mpaka wa leo. Chris Brown kuna time yeye imba bango mzake za kitambo. It's not about what. Analia stage. Juu ya riri.
Udema li enjoy.
Bado kwa hapa ati unataka Udema li lose. Unataka atabaku na double tap comments, unazi like comments. You have to
come. Mina disable haraka. Like watu wanachezaga na mimi.
Funga zile notifications.
Ai, mina na nini, because I think it come to stories a it matters who likes you, yeah? I normally look at, I don't know if you look at the Kenya comedy industry, since you're involved in it, vile muangaliaga, like the Kenya music industry.
Yes.
Yeah? I look at the Kenya music industry, And like if you go to any random Kenyan and you ask them the greatest group of all time, do you know who they'll say? Like, let me ask you, like hip hop, if you come to hip hop, what would say manani?
Eh, but the greatest group is them individually.
Eh.
Mimi unajua ndio and shout out to OG Calligraph. I mean, e generation ya sahi am represent so deep. Unajua mimi sasa mimi natoka era kina Kalama Shaka.
Yes.
Kina Poxy Pressure.
But umetiki the first person umesema Kalama Shaka. So kusema Kalama Shaka nafikiria je uko fulani maumau. Bas. Uko fulani maumau is an example of being liked by the wrong people. Because there is the fuenekes who can spend, but they are not spending.
Yeah.
You understand? And then, because unapataga, kuna hii group nakuaga, sometimes I feel like I've outgrown the group. I should not be there. But there's always this argument nonaga ya Octopizzo. Shaonaga ujinga.
Yeah.
Well, I'm saying, like, I'm doper than Octopizzo. And like, wewe unafikiri uko doper than Octopizzo. But Hennessy thinks Octopizzo is doper than you.
Than you.
Who's benefiting? Hennessy thinks he's dope.
Yeah.
You thinking his work means nothing. Because you're somewhere typing on a cracked screen. This dude is somewhere in New York. Wacheki. Yeah. You go, vila tulisike ule boy, stupid boy, akisema. Like, ata topongaji a stupid boy. But inakuonyesha like who likes you matters a lot. Like mimi angalia like my whole media career started by mistake. Where sijui yako ilianzaje? But
because
mimi nilikuwaga like back in the days kabisa tuko tunafanyaga vitu kwa zinaitwa freestyles, and these freestyles ziko zinaitwa off the dome. They were strictly not written. So for your generation yetu ilikuwaga hivyo, like you just come up with any. So they were simple, but they were never written. I performed once at ilikuwa ni K2, and then hapo nikameet mdosi wa Royal Media Services anaitwa Fred Afune, and gave me my card, and that's what I meant. It's about who likes you. So this guy liked whatever I was doing. Kwa internet kuna mtu alienda majuzi, I think they dug like one of my freestyles. So just like Gavin nimesema they aren't written, and they were like hiki tu ni work, hiki tu it's giving Steve O Simple Boy, and that made me realize like if this were the people who had liked me, I'd be poor. That
time, they could have brought you down.
See, I'd be poor. See, if they'd liked me, the same person who anasema mini work angeni like, I'd be poor. But ule msalini like, now I'm good. I'm not rich, but I'm good. I'm comfortable. Nacheki. So it matters who likes you. And I think this is something that people don't get to understand. Like even for Octopizzo kupendwa na Pinye. Na Pinye even. Like if we start with Pinye. At that point, Pinye controlled everything. So it was very, it's very important to know who likes you.
This generation is not about each generation see who likes you. It's that everybody must like me. It's really dangerous.
And then you've put all the likes at the same level. They are not at the same level.
They never.
We talk up and you are umaskini. We enda na huko. Si ati nadhara umaskini. But I nisaidi. We ni msoto kwa Buddha, we ni mkali jo. So nipatie mbao. Lakini kutoka na msaidi. Buddha, we ni mkali jo. Chukua hii. 20K jo. Wewe jo. There's a difference. So I don't want you anini. And I think that internet ndio kitu metuonyesha your story. The way that whoever likes and respects you, it's very important.
There are two different things. I think lazima tuanze kujiuliza kuna difference ya like na admiration.
Yeah.
Una get? Like ni vile tu iko ni like ni IG ni hakuna siku hata sidhani kama kuna siku Instagram itajaribu kufanya hiyo risk ya kumonetize likes. Because likes unaweza like una kila pa 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 pa. Sai ni atunyeke picha yetu ama niweke niseme leo niweke picha yangu na mama ita collect my likes almost 5,000 to 10,000 una get. But kuna ile admiration. Na admiration inaweza benefit either through commenta ama is through ama ikuje the other way around, ikuje monetary value come back. Na mimi najua Funike, I like how you do your stuff, I like how you MC, I like your sense of humor. This is what we're doing in South Africa on the 20th of August. We're getting a return flight, 5 days in Johannesburg, Radisson Blue. And we're getting a per diem of 50,000 a day. The contract is in
your Radisson Red. Radisson Red. My life. Last before.
Rashid Chaz. If you want to say, nikianza Mr. Right, mara ya kwanza. Mr. Right is a big sana. Sasa mwenye start time, sanitua Pang.
Yeah.
Amekana mwenye opera software. Amekana wapi Canada, wanapiga story. A billionaire. She ain't the one. So I'm after my influencers in Africa. Because this is new guy that is in my East Africa Kenya office. He's hosting this new show. Get him. He's good. Mimi nikapata simu. You tell me what's the work. You have a name Chezo. Kambi any aje. We've been told that before anybody else, we get you first. You important. How much? Translated around 3-4 million. Veronica ambia na chapa. Do you? Fio 50K per DM skutano. As Naishi Radisson, Radisson Blue, opposite Old Mochol, Joburg.
Naamka tuko eko nene.
Nikuwa nambia
Ian that those hotels are so good. Ukifunga curtains hivi ni usiku. Ukifungua hivi, it's daytime.
You're like, manipulating light.
Pesa ineza nunua giza. Yani watu mcheza la pesa.
Unama menilika pale mazi. Mbaka unujo nilikuwa na soju na angalia mkojo yangu. Mkojo yako. Narusha denki na angalia. Hey, mazi ndume denki. Yes, hey. Mtu ya madhari. Area 4 kwa chief. Mtu ya mboteka dingwa gava. Say, una denki. Yes, hey. After I came mazeni na mazeni sijui niko na some day niko na makenjo because you if as gym going to say says you up is him njembe eh as unajua mimi no job mimi ko excited so mimi sina ustar angle na master mazo me come chill to go into kind of a shoot but yake advert ilikuwa advert ya opera software opera mini kimi niko kila mbe how are you
iko nena
wewe kuja baadaye kuja gundua baadaye nasikia so baadaye huko nje mimi niko duma hali zani kwa natafuta net wifi ndio naweza kupiga masimu home nasikia production assistants wa really wana smoke nyuma ya production house alafu nasikia deeply South African accent I don't know why it is either artist. I feel like they have made it. They don't know even this guy from Kenya is the one who's being paid more than everybody here.
Yeah, oh, damn.
I'm like, hey, hey. And he's very friendly. He just wants to say hi to everybody. He's jovial. He's getting his lines correct. And he's funny. And I'm like, guys, so, but I don't like you. So you look at Kwa Adosi. Nime kwa myself I'm being liked.
Yeah.
Kisa bro ningekazana at PM nataka kucheza ustar. Don't like you now suddenly because PM is star. Bro ninge lose opportunity. After hapo nirudi SA kama mara tatu. Una get? Na ni job tu kama hizo. So wewe ukitafuta kuna unaweza tafuta liking, kuna liking na kuna admiration.
Yeah.
Angalia ni gani inakubenefit. Yeah. Very important.
Yeah. Na hata kani like jua likes as iko same weight. One like by Fenty Beauty is worth a million likes by nobody's.
I'm sorry. Ni wajanja. Wanajua ile like important. Itakuja Fenty Beauty and others and 2000 others.
Yeah.
Huko tuko others go iko.
Sio jinga. Sai Steve Harvey akanda double tap. Kwa yangu itakuja Steve Harvey and others. Hata Instagram inajua. Nani ndo mzito.
Yeah.
Okay, saini masikia ni Kenya na nakamu. Simi saini, mwana a few, and I thank God for the, I thank God for the Kenyans who, a few Kenyans wame kwa ni tag, kwa hiyo ni ni that, ofone kia kwa among the cast wild and out. And I thank God, if we make it, I know I represent the country well. But whichever way.
After you check, you will represent the country.
No, you know najua, you know najua pale. I mean, at the end of the day, there's only one stand-up comedian in Kenya. Who can give you a perfect, beautiful show for 2-3 hours in perfect English. Bila shame, bila English. Na yone Grace Goda menyekea. Si brag na brag juye yo Grace Goda menyekea kwa kichwa.
Yeah.
I know
yeah.
Chupkizi can do that dangerously. I know Eric Omoni can do that dangerously. But at the end of the day, ufweneke. So it happen, we thank God for that.
Yeah.
But this is the thing. Say, ni keno na kisema ame, amesema wacha ni follow our cinema ambiwa. And I like Pichangu, but you know, Nick Cannon.
And others.
And others.
Yeah.
So what algorithm in a jo zito? In a jo yo kilogram.
Yeah.
Bas.
Yeah. So I think, you know, like, so kuna pata new example, yo demo wa ese kukwanyesha wa se, usifanya watu wa kuhype baka uenda apu ki. I don't think it's about outshining the master. I don't think Rihanna na jua Fenty Beauty wa medrop uo demo. I think she's too busy, like she being Rihanna.
Any mother ananyonyesha.
Yeah, like afu ile pesa iko nayo ajali juu atika dem flani kanafikia nikasupu kumshinda. ateki. So but ode kilali do yo kuanza ku value every like at the same level has ended up costing her money. And just know the internet is full of, I know some guy, the grave site is full of ideas, eh?
And the grave site is full of ideas.
And I'd say the internet is like a grave site
full of dreams.
A lot of people who never pursued their dreams, all they can do is try to push people down.
Mm.
Sometimes when people are pulling you down, wanajifanisha gani kwa nakupush juu. So ude mbila lidanganywa, oh, we ni msupu kushinda Rihanna, we ni msupu kushinda. Paka ikafanya, aka click your like. Your like sasa ikaenda na check. Like, I'll take it.
Yeah. Yeah.
Which is nini. And talking of drama and controversy, of course, one of the controversies ili happen, majuzi ilikuwa wewe na stupid boy.
Mm.
So nilicheki ulipatia an explanation that alikuwa amesema ana die transport na ulikuwa umekubali alafu last minute aka change. So your story mshabonga after this hii drama yote.
Okay, this is the thing. Nilikuwa nimedai sita I comment your story tena because umri pia inikubalishi.
Yeah, najua.
But hii ni unajua pia ni when mzae kivyako so pia lazima ni respect mafuta. My respect anointing yako pia. So I think this is the last time nikataka sana kuongea juu ya the young man.
Yeah.
This is the thing. I'm very genuinely.
Yeah.
Now very from the deepest part of my heart. And I'm speaking as an authority. I'm speaking as among the seniors in the industry. Kitu ya kwanza mwafu. Siko na job boy.
Yeah, okay.
Jiba kaja. Bro, mimi era yenu. Nindo wase mlitugulisha. Mine kumkambaka niki watch na Rapture mkiwa K24.
Yeah.
Una get? Nindo mlianza podcast kwanza. That was the first original podcast ya Kenya. Wee na Rapture.
Yes.
I think I should finally meet Rapture because for me as a stand-up comedian, Rapture do king wetu wa underground stand-up comedians. Juu kama ye ujua.
Yeah.
Mufa njuu ni kama times maybe ni kama tayo kusukuma hii kitu lakini. Uo ndo king wetu wa underground stand-up. Una get? Na mi najua Sauti Sol, najua Nameless. Sikia baga zile majina nataja, Poxy Pressure, Princess Julie. Ando kina Munishi, yo ndo era yetu ya mziki. Una get? That's what I was saying, mu host kwa Dr. Fine Tonight.
Yeah.
Mu host wa sewa, niko na story now. Because it's easier for me as a host. Kujua chakuliza, rather than this talented young guy is coming up. Mi si ejia, only ejia watu yangu. Ni AJ, my kids' sisters and my siblings.
Yeah.
So I, to be honest, I didn't know who the young man is.
So
when I'm coming to the studio, not in the studio.
So the producers they only organize.
Because producer Angu is an amazing young lady. She's the one who works behind the scenes to make sure tonight is successful. Today we are hosting a stupid boy. First of all, nili jam. Juni lifikiri producer Angu wali mtusi.
Oh shit. Okay.
I was like, stupid boy. Because one, niliangalia ni physical. Mbona namuita stupid boy. Number two, mwafu mii sayi natembea na mafuta yangu kwa kichwa.
Yeah.
I get. So, hey, I'm not walking in the physical. I'm walking in the spirit. Na nikikuwa nimeka hapa, juu sayi mii niko mlimani mbae. Niko maombi mbae. I get. Na niko place, niko very keen paka zile jina.
Yeah.
Najiita ama waso najiita.
Yeah.
Sijiiti the eagle by mistake. Ningijiita the chicken, the parrot.
But you gotta soar.
You get have to soar.
Yeah.
You know about the peke yake na flying above the clouds. They go focus, eyesight yake go perfect. Na get. This is the thing. Kambia, mbona kijana anajiita stupid boy? Connotation ya jina stupid ni nini? Na get.
Yeah.
Because saisa wala wase wanya walikuwa na support of phonic and stack your support. But you also support of phonic in quotes, what you're gonna say magina in a manifest. So let's make sure we go careful. Is any magina to jita as artist? Let's make sure jina in a cover spiritually, not just physically. And I get. So I'm like, oh, I can be no. Ofu is actually called, that's his stage name. Oh, okay, fine.
Okay.
I remember ngoma gani? Jibagaja. Jibagaja. Okay, fine. Oh, nimesikia. But yung ngoma mina jua meja because again, remember, nini era nani?
Yeah, okay.
Meja.
Okay.
So mimi najua meja kumbe nakuja baadaye kujua kumbe hiyo ngoma ni remix. Meja yako kwa remix. Mimi sikuwa najua.
Yeah.
Meja jumini fano meja.
Because your verse ilianzaga as a TikTok challenge.
Yes.
So the verse itself, so the song that you know as a remix is not a remix. It's still the original. But your verse ya Jibaga ilianzaga kwa TikTok. So it went viral. So after it went viral, ndio sasa akanini. Watu wakakaa
kujua. To be honest, I didn't know the young man.
Yes, yes.
So that's fine. It's a back to school edition before Gavaili postponed. Mwacha akam. Kuzi mungu penda sana kubring my youngest juya.
Yeah.
Mungu wapena majenzi wanapenda Dr. Fine tonight. Gen Z don't find me funny. They find me a model.
Yeah.
Right? Mm. And as my peers are quite honest as to yourself as an artist, creative juwe, ni nini wase wana kulike for?
Yeah.
Gen Z always consume content yangu ya comedy. Me talk about marriage, spirituality, relationship and human behavior.
Yeah.
So siwezi ambia kuambia Gen Z juu ya marriage na ako 13 years ako 16 years, 17 years.
Mm.
So nikambia, bring, it's all you. Yo ngoma nimesikia na nanga soki dance hivi club Jibaga Jang. So fine. So day one imepita 2-3 producer wangu ananicall na mbeniaje? No, producer kam call. Kambe ni aje hivi na hivi, so you ready? So already I committed a fair and many artists mwaf.
Yeah.
Wametisha fair kwa show yangu. Na siuko na provision kama yenyewe umeshindikana.
Yeah.
Si organize. Na kuna wale ambao ni mabeshi zangu sana. Niambia ufumaze mimi nataka kama show yako. You're a good guy, good hearted. A heart yako kuna genuine place. Basi na mafuta yandai. And without mentioning names, kuna artist mimi mwenyewe mwafu nimetoa munde kutoka kwa mfuko yangu ama kwa simu ameniaje. Na honor the fact that umeni honor ku come.
Yes.
Wacha nikuweke ngata. Thanks man, God akubless. Na get.
Yeah.
So last minute boys alikasema kwanza na one alikuwa ametei mbaya. From what my producer told me.
Yeah.
Alikuwa ameleo mbaya. Kasema niaje? Mimi kwa siku uji kama nilipi.
Okay.
Abuja mlipe na kama mna do ka media house. Arikisho toke kwa tenje yangu kitu kama hiyo.
Oh, okay, shit. Damn. Jibaga ja.
Na get.
Yeah.
So I thank God from the report I have is Kipawa, which is the managing outfit, called and apologized. From what I hear.
Okay.
I don't know, but from what I hear that they apologized. But this is the thing. So I information nilipata last minute.
Okay.
More for any host. Mazeni nge cancel on you last minute. Auna guest.
Yeah, yeah.
Already my fans wa iko nini, wanajua schedule ya upload YouTube. Bro nimefanya disservice. So ni last minute na ambio guest ame cancel.
Okay.
What am I supposed to do, man? Una get? So the only thing na juwa nilidu, nilikuwa nimejam. Yona nilikuwa nimejam ba.
Yeah.
Kuzi mibi, yini kunibeba upuzi. Unge sema mwanzo unataka do.
Yeah. Yeah.
I know you're an upcoming artist. Bro, Missy Teseki. Hata mimi mwenyewe ningekuwa willing kutoka mfuko wangu niseme niaje. Kijana ni ghetto, mimi nimetoka ghetto.
Yeah.
Mimi nimezaliwa Madhare, nikagoroya D, Mbote, Uruma, Mbote, nini mpaka Ocha na nikarudi Key Beach. Mimi ni product ya ghetto, mimi sikumisi babi. So na understand hiyo hustle ya kutembea footing kwa na marekodi na kufanya ma voice over. Una get? So but then again after the whole week, na majenzi wale nataka.
Yeah.
Mimi nilitusiwa. Acha nikwambie DM yangu nilitusiwa.
Yeah, na jojo
puzi ni nini? Simu yangu ni worth 250,000. Hautanitusi kwa simu yangu.
Shit.
Maget. Ini simu yangu si yetu.
Yeah.
Si simu yetu ni yangu. So wewe una right ya kunitusi. Wewe si mamangu, wewe si babangu. Haujui jani yangu pia zofunike. So
ulidunine juicy bado the means
no kinitusi na kublock. No kinitusi. Wasi wote walijaribu kunitusi niliwa block because niko place in life. Si allow another human being kucontrol emotions zangu, kuaffect emotions zangu, na kutoa kuthink kuna opinion juu ya maisha yangu. Hauna opinion juu ya life yangu.
Yeah, yeah, yeah.
So sita kuallow zero followers, no profile picture, ukuje kunitusi, hiyo ni uongo.
So,
but I also want to thank God. There are those ones who actually, I have like more than 300 DMs plus of upcoming artists like Ofeneke. Your chance, stupid boy, alikata.
Yeah.
Please nipatie. So mpaka sasa hii stress yangu sasa hii nataka kufanya concert ya upcoming artists.
Yeah.
And after sponsors. And after record labels. And after my legends come off. Wakuje tusaidie ni kujudge. Tupate watu hii platform. Sasa hii in fact God ameni open here a revelation. But after 1 week of your conversation. Again, ikanipata mafutani, ikanipata nilikuwa mlimani naomba for 3 days. katikati ya hiyo ishu yote. Kauza God, either ni react na emotions ni jam. Ni tuwe kuliote ni pasho huu mtu hii. Kwa sima pana. Umtu ya itaji kupashwa. Umtu ya na represent generation. Yeah. Enye one, in a field shortchanged. In a field shortchanged na producers. In a field shortchanged na royalty bodies. In a field disappointed na life. Because niko na views. Kwaza liambe badhe alisima atu muitaji. Hatuitaji. Sidiyo tunamuitaji juwa kuna 2 million views. Yeah, you understand what boys alisema. Nikalezo, umtu ya kuna sira ya, niko na views, but sina do. Na ni kama ghetto sitatoka.
Dream ya kutoka kwa block.
Dream ya kutoka kwa block. So I've realized, one thing, we must face our younger generation needs mentorship, first of all. Number two, we need to take them through contract negotiation skills. Number three, we need proper skills when it comes to branding, marketing, and how to hold negotiation conversations with clients and media houses. All right? Ubo isa ngekuja kwa show yangu.
Yes.
And maybe mas fans kama sultano wapia.
Yes.
Si uongo. Una get? Na in exchange, ange kam kwa show yangu bado, maybe through story yake kutrend, ange pata job mobili za influencing.
Yes.
It's a give and take.
Yeah, yeah.
Na get? Sina benefit yote kata interview yako kama na time. Any heart.
Yeah.
So prayer yangu. But then nimekuwa nikiambia boy sana. Nimekuwa nikiambia nimeambia wase mimi natafuta kijana. Ngetaka kumbuy lunch.
Yeah.
Na kama ana Ferrari kutoka Gota City mpaka penye niko, akaa mnataka kuelewa shida iko wapi. Si apology. Ni shida iko wapi? Cuz go apologize. Si apologize kitu yote juu hakuna wrong nili do.
Alafu nini kitu moja pia lazima tuseme, mimi as someone who actually enjoys the song Jibag na Jaga.
Jibag na Jag.
Yes, yes. So I think ni veve na jag ni drink, I think something, eh.
Jibag ni
yes. Ini ni
yeah.
So he had like one of the best verses. Yo verse yake ilikuwa kali kabisa. Of course, like one of the kitu mmoja ni fraishaga kwa hiyo line yake ni kelele kelele ya mkundo ipasui cho, and I think this was both ways, kelele ya mkundo ipasui cho. Yeye akifanya kile inafanya ikupasua cho yako, unacheki. Na wewe pia ukimwambia kile ulimwambia ikupasua cho yake. So it's like ile mutual respect as artists, najua like okay sawa, hautaki kukuja haitakusaidia. Sawa,
ni sawa.
Atiki, like let's shake hands on it, let's nini. Of course, there are things he said on the verse that's quite controversial, which I don't know how they are going to help him in the long run. Like I feel like he took a subliminal shot at Calligraph. Akibonga jao kutokuwa New York. Cali is the one person who does collaborations with upcoming artists. Have you noticed?
Manzi.
So true, that's that. The one guy, like between Okto ni like a friend of the show. I always tell everyone Ikro nini became Ikro nini because of Octopizzo, sindio? But for Octo to give Stupid Boy a collab, it's next to impossible. For Cali, it's so I felt like that was nini. Alafu pia attacking your line pia ali go at anaitwa nani? Willy Paul. I take it like Willy Paul hanaga mavixen
something about
dancing. So but apart from that, it's a very good song, very good verse, very good watch. But now you always have to ask yourself, who's liking the song, who's liking the lyrics? So what I was saying, like a like from Calligraph has more weight than I take it. So yeah, but
it is
what it is, and good luck to Stupid Boy. I hope he does more songs, and I hope Abanton are able to get a way to monetize their stuff. Oh, a little read. Let's take it for now. You see,
because hiyo Jiga Bajang, I think ni
yeah,
she's hot. She's crazy. Okay. Everybody wants a name. I gotta find another girl. It's the same, Nini.
Yeah.
So, well, I understand Village Generation in Akami is very eager and very keen to create identity out in terms of creativity na music. Maybe penye me work to ni ime consistency. Ni generation ya sahi, comedians wa sahi, side ya comedy, wamekuwa able package digital comedy. Yeah. I get. Mm. And for the comedians, it's working for them. But for the artists, artists lazima kuwa very keen. Yeah. And one of the things lazima kuwa keen mwafu ni moja. Lazima wa learn ku work under mentorship.
Yeah.
Ikitu waina, mwache ni kwa misuwezi, kuna watu watatu ama wanne wenye suwezi ungele chabila nataka.
Mm.